beyond the hills and the valleys. He's home, and that's where my heart is. I will cross every river in between. My body's here, but my spirit is home. Come empty my wanga umalakalaka utakalam tupiranga limenyankondo ndimzimu wanga ndiolo kazi gwandi mapiri malingaliro munga chomba nkanga ndi uluka mamba mtima wanga ule medwa ndi nkawa munga chipatso chilemera mtengo ndi zolika mumpindi ndi mtima paulendo wakwa ukwa nthawi ndidzuwa mwandimangira nsasapa pangotsala tupindi mafupa okha. Beyond the hills and the valleys, he's home, and that's where my heart is. I will cross every river in between. My body's here, but my spirit is home. Beyond the